ndikhumbule lilanga ilanga lokuqala ndisadibana nawe wandithembisa ngezulu nomhlaba wathi ndingowakho azange wakubona ubuhle obungaka akekho njengam ndisuka ndincume xa ndicinga ngawe ngoba Wandithembisa ngezulu nomhlaba wathi ndi.